Ababaka ba parliament banja bambali de kitongole kya government ekivunaanyizibwa kuwaawo emisango olw'okulemesa amakomera okubeeramu embeera ennungi ne gavunamu omujjuzo mu Uganda nga banonno babataddeko akazitaako okugaana abantu okweyimirirwa nga banonno beesigamye ku nsonga ezitaliimu era nga bano bagamba nti emisango egibawaabizibwa olumu kisobola okutunuulirwamu mu ngeri ey'enjawulo wabula abakulu bano ne bagiremesa olw'obujulizi obuba butanaleetebwa. Bino bibaddewo mu nsisinkano ebaddewo wakati w'akakiiko ka Paalamenti aka Public Accounts Committee Park ne yafeesi y'omuwaabi wa gavumenti omukulu nga banonno boogedde ku nsonga ez'enjawulo ezaaliwo era ezeeyolekera mu alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti omukulu ow'emyaka 2025. Omubaka w'ekyamuswa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Moses Kabuusu agambye nti omuwaabi wa gavumenti agaana abantu okubanga beeyimirirwa ku kyagambye nti enkola eno ebeera kagenderere ng'omukadde akogga. Ono agambye nti embeera eno abakulu gye beesigamako ey'okukakasa ebiwandiiko n'ebirala bafundikira emisango gyongezeddwayo ekintu kyagambye nti kiviiriddeko omujjuzo makomera g'eggwanga okubanga gufuuse baana baliwo.
Verify the documents including a national ID. Surprisingly, by the time court resumes the next mentioned date, most state attorneys will have not verified. They will also ask for another time. You know, when people apply for bail, sometimes there are reasons that mechanically denying bail to an applicant because the attorney is a little clumsy. Somebody is denied bail because the attorney is verifying documents and at a later stage says, okay, we have nothing to do, we didn't verify, but okay.
Ateyo John Baptist Asimwe amyuka omuwaabi wa gavumenti ow'emisango agambye nti abawaabi ba gavumenti basaba kkooti eyongereyo emisango gino olw'okwagala okwetegereza n'okwekenneenya ebiwandiiko n'agamba nti emisango egimu abamu kkooti baba bagitaddeko akazito kyokka ng'ebiwandiiko bye bayina olumu tebiba bituufu. Wabula omubaka wa munisipaali y'e Bugiri Asumani basalirwa okwewozaako kwa Asimwe akugaanye n'agamba nti ebiwandiiko bye boogerako biba bya bulimba era tewaliwo ekiwandiiko kyonna kyali kyekenneenyezeddwa. Wabula agambye nti bano akakodyo kano bakakozesanga ak'okutwala obudde ne bafundikira nga bajjuza amakomera g'eggwanga Uganda olwo bannayuganda abasibe ne baba nga tebeeyagalira mu busibe bwabwe.
On the issue of these documents, you know that actually no verification happens. In actual sense, no verification happens. First of all, you are incapacitated. No state attorney says he's going to verify an ID and goes to NIRA. They don't do it. They actually don't do it. And you know me and you are practitioners. It's not that we are speaking from a theoretical point of view. You are at the forefront of asking for stringent bail conditions. And you're actually responsible for one, the backlog, but also congestion in the prisons. You are responsible. Look at, for example, how you rush to take over private prostitutions. You already have your own problems, but you rush to take over private prostitutions.
Wabula iyo mubaka Goleti Namugga nayitabadde na bigambo biwoomu eri abawaabi ba gavumenti agambye nti bano bakola enkola ze bakola ezikontana ne ssemateeka w'eggwanga Uganda ne batuuka okulemesa bannayuganda okufuna okweyimirirwa nga ssemateeka bw'abawa ekyanya.
The way state attorneys behave as of recent, you can think they are small gods in this country. When one goes to court, the first person to fear of, apart from the judge or the magistrate, is the state. Then they were states. I don't know how for you, I don't know your perception as of recent, but I mean if there is a sector that we have lost interest in, those are the courts. And people have resorted to land judicial remedies because of a new dispensation of justice has deteriorated. We have talked about professionalism, responsiveness, public trust, but I don't know how whether it's coincidence in the way, I mean, people perceive you as the office of the state attorney.